Pretty boy, warm. A rubber beats production. Hello, Chimani Wanchawa. Omutima gwange n'ebyenkolanga tebigenda. Wazirukako wane wala. Ate buli kimu nakikuwa. Kusaba komawo gye ndi. Baby, omukwano gubuze. Omukwano gubuze. Nze nkusaba kimu kati ddamu ogusembeze. Konana. Nze naba gubuze. Omukwano gubuze. Nze nkusaba kimu kati ddamu ogusembeze. Oh baby, nasalawo kuleka muzeke ninanga. Nkusaba omukwano gwo ngusembeze. Naye tunula mu baby gwe byokola. Nkusaba tusamu mu ebyo byokola. You know baby I can't without you. Nera kimanya I want to be with you. Niga 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 kuswiti yongeza. Baby gwe yongeza. You know baby I can't without you. Nera kimanya I want to be with you. Niga 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 kuswiti yongeza. Kusawa yongeza. Omukwano gubuze. Omukwano gubuze. Nze nkusaba kimu kati ddamu ogusembeze. Onana. Nze naba gubuze. Omukwano gubuze. Nze nkusaba kimu kati ddamu ogusembeze. Oh baby. Nafuba kugumira buli kyokola. Naye ndaba osuse baby wokuma. Jagaluma nyamukwano wotaba. Biroto bisunasune kironze sebaka. Laba katiko saze wokugenda. Kugenda nga kusaba jimu chusa mu byokola. Chusa mu byokola. Laba katiko saze wokugenda. Kugenda nga kusaba jimu chusa mu byokola. Chusa mu byokola. Omukwano gubuze. Omukwano gubuze. Nze nkusaba kimu kati ddamu ogusembeze. Konana. Nze naba gubuze. Omukwano gubuze. Nze nkusaba kimu kati ddamu ogusembeze. Oh baby. Omukwano gubuze. Omukwano gubuze. Nze nkusaba kimu kati ddamu ogusembeze. Konana. Nze naba gubuze. Omukwano gubuze, nze nkusaba kimu kati ddamu ogusembeze.